the formula. Kula bebya na bikulobesa. Tofundikira na kukanula. Amaso noga kanula. Fetubala chido. Chido na misana. Tuliba iya tuia nyo. Chetuva tukera kumacha. Nze muno mwenkulide, mwensomede, mwenkoze binji byoto tegede, mwenjize ne mwebyo byowulide. Kino kibuga kyabanji, Kampala, mwetuyiya n'ensimbi, Kampala, kamukamu gwe muganda, Kampala, shubidubidubidubidubi. Kino kibuga kyabanji, Kampala, mwetuyiya n'ensimbi, Kampala, kamukamu gwe muganda, Kampala, shubidubidubidubidubi. Fe wano tukola tufata nsimbi zo tuziwenja. Tuzitega wansi na wagulu. Labano libwa tunula bulu. I know you have a story, your journey of glory of course. Site wajilumba mulore, life was sorry of course. Walumba kuba bulungi, mubulungi. Anti obwavu walina bwobungi. Nze muno mwenkulide, mwensomede, mwenkoze binji byoto tegede, mwenjize ne mwebyo byowulide. Kino kibuga kyabanji, Kampala, mwetuyiya n'ensimbi, Kampala, kamukamu gwe muganda, Kampala, shubidubidubidubi. Kino kibuga kyabanji, Kampala, mwetuyiya n'ensimbi, Kampala, kamukamu gwe muganda, Kampala, shubidubidubidubi. Eyayaya Kati sente ofuna motoka wevuga. Sula bulungi abaana basoma. Eyayaya Nze muno mwenkulide, mwensomede, mwenkoze binji byoto tegede, mwenjize ne mwebyo byowulide. Wano kumala koma boy, you know you need a formula. Kula bebya na bikulobesa. Tofundikira na kukanula. Amaso noga kanula. Fetubala chido. Chido na misana. Tuliba iya tuia nyo. Betuva tukera kumacha. Nze muno mwenkulide, mwensomede, mwenkoze binji byoto tegede, mwenjize ne mwebyo byowulide. Kino kibuga kyabanji, Kampala, mwetuyiya n'ensimbi, Kampala, kamukamu gwe muganda, Kampala, shubidubidubidubi. Kino kibuga kyabanji, Kampala, mwetuyiya n'ensimbi, Kampala, kamukamu gwe muganda.